Kimakeke, Cheese and Brain, Nikki Mbishi, Kunta Official, na vitu mbaya kwenye beats, fanya mambo.
Safari komi wape bando juu anabonga tu, yunkuro pokwa juu, ukweli mpaji tu ni mola true. Kaza buti vuta toja juu, storm na brew, on your max toka tu. Wa rap, uko VPG, metoka enzi shenkweka kwa rap, yo kipindi zi, pa. Wana kuatak kama mwizi ji lap likuwa missing bi. Wanabonga na kiziwi in fact Mrs. Kizi bish. Leta sign language zima ta tumekili switch. Time traveler niko masa mara mbili bitch. Siezi ata mi nikashanga bana mlini snitch. Misi juu mbona mlikata na you see this shit.
Ukaze vipi bro mavi hai kuji man. Unyamazishwa joo maji ndani mtungi den.
Bidi tuite DJ Afro tuwache one movie we. Spendi his over course nangwa shikaji stupid mzee.
Nazo mitazi nataka kuni zika. Ukishanga basi brother utachizika. High off life kila sazi menishika. Na hizo styles mendudani meridika.
Oh ya viget
Chima keke
Minu nukio
Walete kati mada ipo sila skuli kwa takese mada Toka market toni ndiyo logo wekimbia.
Yonisha ishi sana maisha kihundia la kungatwa na kunguni. Kulala uvunguni ani vitanda mvya kubuni. Tunalala sakafuni mbavuni. Machizo wa kinondoni tunakoga bila sabuni. Na nisha chanja sana kuni. So yeah I'm back na siyanga li back. Niko strong kahome back na keep it real kama pack. And God got my back. Spendi magizo manizo ndanya game toka zama hizo. Wanna answer smoke weed mina watch a sniff shit. Shapelekwa kwa waganga waliganda. Himada ipo sila skuli kwa takese mada. Yangada nyo shamba na wachamba meni namba. Shagio za viwanja mara bongo mara sauzi paka landa nisho wanga. Washenzi mupo anda bado kwenu muna manga. Choza lo kidogo nvisho sanda wana sanda. Yosina rasta kipala ndiyo swaga. Nye wadananda siye makamanda. Yeah sniper kama bobli swaga. Man down utani kuta downtown mjini hapa mission town. Yani vigeti nikimbishi Chima keke moto bila kibiliti. Soma kilomita ni wapya tuja pita. Tuna change gear speedy kali kupendukia. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia. Biti tusha idhi biti. Yo kitu risti expensive sh**. God damn it take it or leave it. GM out.
I'm done. Oh ya vigeti
Chima keke
Minu
Walete kati mada ipo sila skuli kwa takese mada. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia.
Eti mevurugu akili meruku wa masupa dupa. Na mademu wenu watoto F2 wanuka bupa. Hali kiwa tete mjuba unavunga unazuga kufa. Kuwa atapusha skuma tamsuba tafuta fusa. Amu tajikuta buza unapelekwa kwa mpalange umechuzwa. Jifunze usiwe loser bro jipange doji change ndoji bambe. We ni chawa njoni gande no days off kamshange. Hata kama show ni Monday nipate kwenye runway street corner gunplay. Mkisa kanya donor for my family and my mom's sake. Watoto wale pancake na soma uni translate. Unichori kiboya mismamo. I got my plans great. Fans hate. Hizo drama zenu zaki kuwane shima zaki bantu. Kazi zenu zote chafu. Na wajua nyema sileti kwenu ngombe katu. Eri misiombe cha mtu nigonge atapombe chachu. Umaskini sio sifa. Spin hiyo picha. Unione na full screen nikiwa na queen kala tifa. King kama Simba Mufasa. So king kama Kiba kwenye seed na maninja unanasa.
Oh
ya vigeti
Chima keke
Minu nukio
Walete kati mada ipo sila skuli kwa takese mada. Toka magetoni ndiyo logo wekimbia.
Oh ya vigeti.